radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hidi be jam wale modon kede kabaruji amen fulfulde de men jogini on bete talataare jenay lewru uti hitande 2019 yamde jenay yottake konna usman nyaali bulde kabaruji do ganyi kante de bogi janto kan egypte 2019 mali yalti kasendo kodwar yalti ni mali 8e de finale bi gote e kowal yuzugol jaddinke mali al hasan abdul aziz ak mohammed ak mohammed fuddi kenyan la hay cpi nyalom arandejo o sagantobe kayfado kany procureur gonduno holitinde ko ni hakile mo bendo makko journaliste insapego o pe fondation irondel burkina niger e mali tele ke jande kenyan pawinde do beydande dum en famu bangal bindi e yewtinde do radio fanda mudum fabe beydene famu do golleji mabbe de yudi yoni sembe kabaruji di beta ko bismillah modon hedal si jo tamani kan egypte 2019 mali yalti kiki de kenyan kodwar yalti ni mali hebi bi goto e kowal no leydi mali ndi yalti e 8e de finale de coupe d'afrique des nations fabi dure dem famu keden ousmane diko
ko saatu fu wawali libede eg mali haadi e 8e de finale mo hebali hawde yibi kodwar le coupe d'afrique des nations abada ley de pide non mali labina hawde faanda ngeyal golle ka ebe piritino calli ila minute sappo e gobo Moussa Marega wo fi nanude bi elemita arna oka lato be kodwarbe baari firitaade fey yaso jagabule hede hakudere latirde de no lato be ngarini anaweli ka e kebali kaw watu minute tapan jeego jeddabo Jonathan Koja nani bi edo jigi jara hawji ka wana timmode piide egul mali gawnde ke jaati nyibi kodwardi watu minute tapan jeddo e jeyobo bi kodwar o yo zaha nanni tagal mudun non egul mali wadi ko wawi fu endinde kewde ka wawali nandude mbadu fay ko endinde kewde ko bano mali o wala ko beede mudun kan 2019 daranike pe Mohamed Magassa e kintintabe
ko match o timi kigede kenya hakunde kodwar e mali ne no mali yalti dun do nawi himbe mali hewbe ne ni yogabe kuliti wiri e kintino o wonno gulle renu gasiri na joueur be wonno pip de lobbe yogabe du kuliti wiide ne no arbitre woni fu fay fa gasa fa be kede ko himbe bon ko yogabe mbi sha kadjar tarware do fakitan ousman diko
ka premier mi tan peke mo ko
wattu arna o enen bawno sabe wattu fu eden billabe mi daron jaati yalti dun le tedde wattu tido bo fuddi occasion tido bo kebado lataaki bedo yo coupe kan o kanno wartide hikka semi wonno mi joinan marega sominanna jabi baduji ijenapo kanya marega bopidi lataako no jagabule mba bande nyiba ka an bay sopude dun hande eden kanno sopude dun ma hanno nandude latobe yesobe le jogibe darde be ben yo barkade on piide nandude latobe mawbe nannobe baduji khalifa kulbale anay ben barkana ak fay goto kodwar wala mo mali jogaki en jihi ko latako kodwar yo wattu minute chabande jeego bo woni ley wattu dido bo woni ko hunci hore malinkobe pijiri golle o be mboppinde kewde sabe e be bawno nandude baduji nay forde fotre hakunde wattuji yakilam non wonko woni hakundu kodwar e mali mi weltike sabe mali lati kajati e gala arsugo mudum tan non mali ko mboppi baduji fasane mi weltake fe mi hotan mi
faybal babadu dimine babadu
di kabaru yu fu sakirab andor mba yebu do di ndo WhatsApp studio tamani 17015801 zuzugol jaddinke mali al hasan abdul aziz ak mohammed ak mohammed fuddi kikide altinere kenyan la hay siège ce pays o nyalo ma arande jo sagantobe kayfaado on kany procureur ngondi hollitinde ko ni hakile mu bendo makko en anni ko kedjaado amen yaade ton sikku gaji ko hibini endo faccitango mumin sendebo
jingano al hasan holiti wiide kulleji kewdi ana nyakka golle ko suudu nu fuddi hono haybu gollo duga gol gadaadi lalingol bondo sargongol kany suudundu womo jinganta e wi jinganowo o gollirde procureur yawini luga goldi jinganowo anandara immingol juge Marc Perrin kanyi dannugol sargungul fande dabari hebama e tidalaji di e wi jinganowo o di kuleji di nyakkata ana wawi latade sababu gollende wadata keli labal ka wana kabaru immingol juge o na dun dannugol sargungul fehune majjum surundu jabaydun o holiti wide wakkati mun ino dun waddira woda procureur o holiti wide wana kabaru sargol dina kambar dina goddo na dun kabaru sargol saria kambar saria goddo yo kabaru neddo goto non wadi basiji yo dun procureur o holiti wide e wi makko alasan wana neddo tan gondo e ansardin kayo neddo mo hokkatano adi tajugol juude na koyde bonugol nokule finatawa e yormun tanyi fatu ben suda jokki wide be ben jogi kuleji kewdi sedoji dun le majji video ngaji ana henna kanyi sede yimbe le torrabe e kuleji goddi gollirde procureur o hokki adi wide dun kuleji kewdi kolitete do fedde terroriste Alassane en hono batakiji mabbe telephone kanyi bonugol nokule finatawa kanyi wande basiji fewde civil e nyaloma arandende timmi e holitingol fedde terroriste ansardin yo dum woni ko seku gajugo gondo CPI e inde studio tamani hebani men
yimbe be torraji o horejo police kiddo kilay region Tombouctou o hewdi ana kepizuz gongol wadai e be darta du sariya gollerno haner yala mabbe to nyangoji pide bonnugoji jawdi ko Alhassane Ag Abdul Aziz wadi nenno de region Tombouctou wonne juude fu hollite kedde ko tonya nenno o tonyar goto gon Tombouctou wi Mahmane Babu Kunta du faccita Muhammadu Samaseko
ko min jili kayu torrabe be mbawa andude hakika ko dum sabi kanko Alhassane o e kala be wundinon be ngadi dido torraji di ko sabi dum andaka fa hande sabi neddo mbodo ene e yoptere mudum beeta goto tan kule de fofu welito latidi famede yotoraji latidi sababu yoko kay kadiraki jikke o goto hakunde yimbe le hewbe denna ko min jeli kidi be fofu nata e juude mbawa dum sarede yo gonga no kani holade sari alidi malindi kan ko baro di wurdi wakar jun o tidi di wa hun tande hore denno min ta iru wide CPI tan wawanta dum min gikani hun tangol hore mudum no handiri bangal sari kedda annarndu fay boyata
journalist en sapego bi projet fondation irondel burkina niger e mali teleke jande kenno kanyam pawinde do be dande dum en famu bangal bindi e yewtunde dum radio be journalist en be studio yafa kalangu e tamani jangenam honon katta fa jewtina fa gasa do radio fanda mudum fa be beedene famu bangal golleji mabbe di fa be dore dan famu kedden mumin sende be ousmane dikko
jande de min kepi hen nafa yo dum holiti wide urukiatu abdraman gollowo studio kalangu niger e wi makko jandende latike sababu o wottana hakkile tiidalaji ko o jogino e hokkugol kabaruji e radio
nous avons appris
ina me ekitike yaminde no sertiri ko sukabe ko no yo kewal hendu fanda jimi jewtinoji ana walla hewtade sukabe be ko wayli sitoga ga am gaka yo nangude jate hasindinabe be fawarde e mboka pocci ditore e mabbe kana pocci doda e mboka hasindinabe
de la cible
Youssouf Traoré gollowo studio yafa Burkina Faso wawi sembimbinde andemun buri fu do yottin golla kabaruji hejo sukabe
en arrivant là
farda warde ga mi jogino famde reji famu golle seeda tagal jande de non yowti no warate fanda halde feude e sukabe tagal joni mi hebata billare e golle mi wayde sandu wolerde am de
ko wonani Juliet Koulibaly gollowo studio tamani leydi Mali sifa bindi radio no dum yewtinta heddotobe be kebi ande mon o hokki adi wide dum tayitete le golleji mabbe garuji
en plus de handu mi ekitike bindi poroji e sukabe hono windirte falle yewtere sukabe de yamba do ande kesede
jandende latike wattu totondiralla hakkilaji hakkune jangobe e janginobe janginobe be koliti wide jangobe kebi ande mon pedro jay yella makko yo dum tabbe le hejoji mabbe garuji
kebe tajral sukabe wawambe ana be ekitike satuji fa vitel jama miden gondi kebe tajral du be jangi bindi fawarde e gondinde golleji mum pabotodi be notata ko be jangi gabama ko gako nambe du famu golle
dorinavon
studio tamani yo fabal lamu leede Suède Danemark Suisse et fedde leede Europe
sakira ben jandaga tawen kabaru jin gondi le region ngaji meden di fedde awoto ben no be pominte site chakama no chakke aw golle wenu gondi le gendindi no de dabre pamama le botu be ngadi aswere ja benende no fedde de holitude pamene dabre pati li itimo dina pati li illa le wenu dum le laamu diire région Tombouctou ngendi noddirtende sawun nan fedde joinama ton tafon daron to ande haybude coopérative agricole mo won fedde remobe nen dum wadi yontere jabbinande imugul mayre faande darano e bande tidallaaji nen no gondi hakkunde gollo coopérative agricole sawun na wombe fedde de yo service ko be technique e idon wondube fodondirde be sakiram to kadude kabaruji ka kedde heda no wurni yewterende anawodi wassalam.